mkitomedia.com.
Msije katisha, mimi alalishwa ili penzi, alafu linalindwa na Mwenyezi, na furari mepata mtetezi. Mtetezi, macho yako yanaongea baby, naona ukweli mtupu, kitu tenganishe kifo maybe, kweli raha zipo huku baby.
Penda kama nini, naishi kutupiwa chini, wala ingia kirini, tumevunja amri ya kusini, wewe na mimi, sijui hatujafanya nini, nimekusanya virako, nimekusanya kila kitu, niambie nini pato, nitaukusanya hata usiku, baby we nyota. Timbala mwezi, nimelala, nimeota,
alimenoga penzi,
baby we nyota. Timbala mwezi, nimelala, nimeota,
alimenoga penzi, oh baby ni na wewe,
ni na wewe, sale sale ni na wewe.
Hatuachani ninawe,
ninawe, hata wachawi waloge.